Let us pray right away. Father, in the mighty name of Jesus, we want to appreciate you,
Jehovah,
that at this time you have chosen to revive the church. If you can't translate, there are 10 translators. Somebody jump or no. Father, that at this time you have chosen to revive the church. I ask you, my Father, to bless these people. Bless this nation. The nation of
Kenya.
With an eternal revival. Even as you take us out,
Jehovah,
I ask you to bless this church. The revival that you've lit up in this land. In the mighty name of Jesus, I bless the churches of repentance and holiness. I bless the council of bishops. I bless the people in the churches. I bless your homes, your children, provision, protection, good health, that the Lord will bless your eternity also. In the mighty name of Jesus. So it shall be, amen. Okay, so somebody translate me faster, or you get other translators to take over. So what a mighty blessing to be here. At this time, blessed people,
katika wakati huu watu wabarikiwa,
to come to you again,
kuja kwenyu tena,
at this very important time,
katika wakati huu ulio nyeti kabisa,
in the life of the church,
katika maisha ya kanisa.
When I heard that you are here,
niliposikia kwamba mko hapa,
my heart jumped with joy,
moyo wangu uliruka ukakubujujika na furaha,
because I knew I was
coming
to you. And so I'm very blessed to come to Utawala main altar. Hallelujah.
Hallelujah.
And I bless the senior pastor of Utawala main altar. Together with Mama Deputy Archbishop Tangara. Together with the entire church in Utawala,
pamoja na kanisa lote la Utawala,
in the mighty name of Jesus,
katika jina kuu la Yesu,
and I bless the entire church in Kenya, right?
Na nabariki kanisa lote la Kenya,
in the mighty name of Jesus,
katika jina kuu la Yesu.
So it shall be, amen.
Na hivyo ndivyo itakavyokuwa, amina.
Those who have seats, can you be seated so we get started?
Wale mlio na viti, je, mwaweza kuketi ili kwamba tupate kuanza.
This is very brief though.
Hii ni ya ufupi hata hivyo.
Again, I want to repeat.
Tena nataka kurudia.
That joy swept my heart.
Ya kwamba furaha ilibubujika moyo wangu.
When I heard.
Niliposikia.
That I was coming to you.
Ya kwamba nilikuwa naja kwenu.
Because I know that this is the foundation of this revival.
Kwa sababu najua kwamba huu ndio msingi wa uvuvio huu.
This is the foundation of the revival the Lord is sending to the nations.
Huu ndio msingi wa uvuvio ambao Bwana anautuma kwa mataifa.
And thank you for receiving me.
Na asanteni kwa kunipokea mimi.
In such a tremendous way.
Katika njia ya ajabu ya namna hii.
I did not think we deserve, but thank you for zooming the camera a bit to me. Somebody help him.
Hatukustahili hii.
Thank you for zooming to me again. Wherever it is that is running the camera, thank you for zooming it to me.
Asante kwa kuleta karibu.
Can you please zoom the camera to me?
Je, unaweza kuipiga hiyo picha uilete karibu kwangu?
I'm still seeing the same length.
Bado naona urefu ule ule.
Zoom the camera to me.
Tafadhali leta hiyo kamera karibu kwangu.
I'm still seeing the same part. Zoom it to me.
Bado naona sehemu ile.
It does not mean you raise the camera. It means you zoom to me.
Haimaanishi uinue hiyo kamera.
Yes, you zoom to me. You zoom to me.
Unaleta picha, manabii wa Bwana wanakuwa karibu.
You zoom to me.
Unawaleta karibu.
To my chest. Are there no camera people here? Kimani, Kimani, can you put your camera up there and start serving God?
Kimani, weka kamera yako pale juu na uanze kumtumikia Bwana.
Kimani, take over.
Kimani, chukua ushukani sasa.
Kimani is up there now.
Kimani yuko pale juu sasa.
Okay.
Basi.
Once you're ready, we can be started, right?
Ukiwa tayari basi toweza anza.
It should not take a political situation for us to do that, right?
Haifai kuchukua tukio la kisiasa kwetu sisi kufanya hivyo.
Yes. You zoom to me. Thank you. Asa. So now,
kwa hivyo sasa,
are we now live?
Che, sasa tuko moja kwa moja hewani.
And also on radio.
Na pia pitia masafa ya radio.
Thank you.
Asante.
Again, I want to repeat that when I heard that you are here, my heart jumped with joy. Because I knew I was coming to you. In the name of Jesus. Because I know that this is the benchmark the Lord is using to revive the nations. And so, I'm very blessed to come back to you, blessed people. And I want to thank you so much for coming. And I want to bless you, release the first blessings upon you. In the mighty name of Jesus. So I decree the eternal blessings of the Lord upon you. Your families. Your churches. Your children. Your health. Provision. Salvation. And eternity. In the mighty name of Jesus. And today I have placed before you 20-fold baskets. Again. I stand before the Lord and before the nations today to decree in the mighty name of Jesus that in your choice to pursue righteousness, the Lord Almighty will now place 20-fold baskets before you. And so it shall be according to the words of my tongue. Amen.
Amina.
Thank you. Can you be seated now? So now, that we have come back, I want to thank you for continuing to be born again. You continued being born again. Even as the Lord took us out there. And we have shared with them this wonderful story of Jesus in Kenya. We have shared with them this awesome visitation that has befallen you. And we have told them that this is the standard of the Lord. I told Brazil that this is the standard of the Lord. And that's why, without wasting much time, I want just to be brief here. In Brazil, I spoke the judgment of the Lord. And I told the clergy there.
Na nikawaambia wachungaji makuhani pale.
Don't do it again. Kimani. Okay, so.
Hivyo basi.
I told the clergy there.
Nikawaambia wachungaji huko.
That if they don't bring Brazil to repentance.
Ya kwamba ikiwa wataleta Brazil kwa toba.
Because of homosexuality.
Kwa sababu ya ushoga.
The judgment of God is coming to strike Brazil.
Hukumu ya Bwana inakuja kuigonga Brazil.
And then after I said so,
alafu baada ya kusema hivyo,
then I also told them
pia nikamwambia
that the Messiah is coming.
Ya kwamba Mesia anakuja.
And part of the scriptures I read, I want to read here.
Na baadhi ya maandiko niliyoyasoma nataka kuyasoma hapa.
In 1 Thessalonians chapter 4.
Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4.
Again, 1 Thessalonians chapter 4.
Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4.
Verses 13, I'm reading all the way to verse 18.
Mustari wake wa 13 nasoma hadi 18.
He says, brothers and sisters,
anasema hivyo kwamba ndugu zangu na dada zangu,
we do not want you to be ignorant and uninformed.
Hatutaki mkose kujua.
Again, to be ignorant and uninformed.
Hatutaki mkose kujua na kutofahamishwa.
About those who sleep in death.
Kuhusu wale waliolala mauti.
So that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope.
Ili kwamba msije mkaomboleza na kulia kama
mwingine. For we believe that Jesus died and rose again.
Kwa maana tunaamini kwamba Yesu alikufa.
And so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him.
Na kwa hivyo Mungu tunajua kwamba Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye waliolala mautini ndani yake.
Thank you for moving fast, otherwise somebody else takes over. Verse 15 he says, according to the Lord's own word,
kulingana na neno la Bwana mwenyewe,
we tell you that we who are still alive and are left until the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep in Jesus.
Tunaambiwa kwamba sisi ambao bado tuko hai tuliobaki hadi kuja kwake Bwana hakika hatutatangulia waliolala mauti.
For the Lord himself will come down from heaven,
kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni,
with a loud command,
akitoa amri ya sauti,
with the voice of the archangel,
pamoja na sauti ya malaika,
and with the trumpet call of God,
na sauti ya tarumbeta
ya Mungu. And the dead in Christ will rise first.
Nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafuka
kwanza. 17 he says,
mstari wa 17 ya
after that we who are still alive and are left to be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
Baada hiyo sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani.
After that we who are still alive,
baada hiyo sisi tulio hai
and are left
tulio salia,
will be raptured, caught up together with them in the clouds,
tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu,
to meet the Lord in the air,
ili kumlaki Bwana hewani.
So we will be with the Lord forever.
Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele.
That is now introducing eternity with Christ.
Sasa hiyo ni kutanguliza umilele na Kristo.
And therefore encourage one another with these words.
Kwa hiyo farijianeni kwa maneno haya.
Now,
sasa,
this is what I told the nations out there.
Hiki ndicho nilichowaambia mataifa kule nje.
That the Messiah is coming.
Ya kwamba Masia anakuja.
That they need to prepare.
Ya kwamba wanahitaji kujiandaa.
And I told them very clearly.
Na nikawaambia wazi kabisa.
That if the king is coming.
Ya kwamba ikiwa mfalme yuaja.
Then it's important that they prepare Brazil.
Basi ni muhimu ya kwamba wakaiandae Brazil.
And I told them very clearly.
Na nikawaambia wazi wazi kabisa.
In Brazil.
Kule Brazil.
Very, very clearly.
Nikawaambia wazi wazi kabisa.
That day or hour is not known.
Ya kwamba siku hiyo wala saa haijulikani.
And so any time he can come.
Na hivyo basi wakati wowote anaweza kuja.
And then as I was leaving.
Na hivyo basi nilipokuwa nilikuwa naondoka.
Then I had a special session with some few blessed senior clergy.
Kisha nikakuwa na awamu fupi pamoja na ukuhani uliobarikiwa wachache tu.
And then I told them.
Kisha nikamwambia.
That I am leaving now.
Ya kwamba ninaondoka sasa.
Can you zoom the camera on me please? You're not able to zoom, my dear father? Because now these bishops are angry. They will tell you to walk out. They will tell Kimani to walk out. We are live globally.
Tuko moja kwa moja hewani kote kote ulimwenguni.
So now,
hivyo basi sasa,
when I was leaving,
nilipokuwa naondoka,
then I had a final session with a few very senior and blessed clergy.
Nikakuwa na hawamu ya viongozi wa kanisa wachache waliobarikiwa na wangazi ya juu.
And that is what I want to share with you, what I told them before I left. Na hicho ndicho nataka kushiriki pamoja nanyi kile ambacho nilishiriki nao kabla niondoke. I told them. Nikawaambia that the words I have spoken in this land of Brazil.
Ya kwamba maneno ambayo nimenena katika taifa hilo la Brazil.
Those words.
Hayo maneno.
Are not the words of men.
Sio maneno ya mwanadamu.
And those words.
Na hayo maneno.
Are going to be fulfilled.
Yataenda kutimilizwa.
And I told them.
Nami nikawaambia.
That be very careful now.
Kwamba makinikeni sana sasa.
Because my words don't drop. They will be fulfilled.
Kwa sababu maneno yangu hayanguki chini. Yatatimilizwa.
And I told them.
Nami nikawaambia.
That the Messiah is going to come.
Ya kwamba Masia anaenda kuja.
And I told them to focus on verse 15.
Nami nikawaambia wakalenge katika mstari wa 15.
Which says according to the Lord's word.
Ambayo inasema kulingana na neno la Bwana mwenyewe.
We tell you.
Tunawaambia.
That we who are still alive.
Kwamba sisi ambao bado tuko hai.
Where we means the last generation to the rapture.
Ambao sisi inamaanisha kile kizazi cha mwisho kuelekea kwa unyakuzi.
And again he says,
tena,
according to the Lord's own word,
kulingana na neno la Bwana mwenyewe,
we tell you that we who are still alive,
tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai,
and are left,
tuliobaki,
until the coming of the Lord,
hadi kuja kwake Bwana,
will certainly not precede those who have fallen asleep in Jesus.
Hakika hatutawatangulia waliolala mauti, kumaanisha Yesu.
And I say the meaning of that is this.
Na nikasema kwamba maana ya hiyo ni hii.
After you've seen verse 13, the laying of the foundation of the rapture.
Baada ya kuona mstari wa 13 kuwekwa kwa msingi kwa unyakuzi.
13 and 14.
13 na 14.
Whereby the death and the resurrection of Jesus.
Mahali ambapo kufa na kufufuka kwa Yesu.
In other words, the cross and the blood.
Kwa maneno mengine msalaba na damu.
Are the foundation of the rapture of the church.
Ndiyo msingi wa unyakuzi wa kanisa.
And so all the principles that govern the cross and the blood.
Na hivyo basi kanuni zote zinazoelekea katika msalaba na damu.
They govern the rapture of the church.
Inaelekeza unyakuzi wa kanisa.
That in that vision of November 1, the year 2006.
Ya kwamba katika maono hayo ya November mosi, mwaka wa 2006.
When he showed me the spiritual glorious wedding rings.
Wakati ambapo alinionyesha zile pete za harusi za kidhahabu za kiroho.
In other words, he was saying.
Kwa maneno mengine alikuwa yuasema.
He was saying that that event.
Alikuwa nasema ya kwamba tukio hilo.
Is the authorization, the authority of the Christ.
Ni mamlaka, kuwekwa mamlaka ya Kristo.
The rapture of the church.
Unyakuzi wa kanisa.
Is the manifestation, physical and spiritual manifestation of the power and the authority of the Christ.
Ndio udhihirisho wa kiasilia na kiroho wa nguvu ya Kristo Yesu.
That on one day,
ya kwamba siku moja,
the Lord Jesus,
Bwana Yesu,
will take real people, physical people,
atawachukua watu halisia, watu wanaonekana, watu halisia.
From the earth here.
Kutoka katika dunia hapa.
And they will leave everything and go up into heaven the way I have seen.
Na wataacha kila kitu na kwenda mbinguni kama vile ambavyo nimeona.
And they will not come back. They will enter there and stay there forever.
Na hawatarudi, wataenda huko na
kuja. Hawata. Wewe umesema na hawatarudi, shida yako ni nini? Wacha kubishana na mdomo ya Bwana. Kuna watafsiri wengi wameketi hapo. Wewe unasema watarudi. Hawatarudi tena.
Na hawatarudi tena.
I said.
Nilisema.
That is the authority of the Messiah.
Ya kwamba hayo ndio mamlaka ya Mesia.
And then I told them that now verse 15.
Na kisha nikawaambia kwamba sasa mstari wa 15.
Lays out the guarantee.
Basi ile inaweka msingi.
Lays out the guarantee that this event will take place.
Inaweka msingi na thamana ya kwamba tukio hili litatendeka.
I'm simply telling you what I told Brazil.
Ninawaambia tu kimsingi kile ambacho niliambia Brazil.
And so I say unto the nations tuned in.
Na hivyo basi nasema kwa mataifa yanayosikiliza.
To Kenya first.
Kwanza kwa Kenya.
And then to Israel.
Alafu kwa Israeli.
And then to the nations.
Alafu kwa mataifa.
He's saying this.
Anasema hivi.
That verse 15 says,
mstari wa 15 anasema,
according to the Lord's word,
kulingana na neno la Bwana,
we tell you that we who are still alive and are left,
tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai tuliobaki,
until the coming of the Lord,
hadi kuja kwake Bwana,
will certainly not precede those who have fallen asleep.
Hakika hatutawatangulia waliolala mauti.
So that verse,
kwa hivyo huo mstari,
says certainly,
unasema kigafla,
lays the certainty,
unaweka ule ugafla,
that this event with certainty will take place.
Kwamba tukio hili kigafla litatendeka.
For sure will take place.
Kwa hakika litatendeka.
And then before I left the city of Sao Paulo,
alafu kabla niondoke katika mji wa Sao Paulo,
I told them,
nikamwambia,
that first of all,
ya kwamba kwanza kabisa,
just owing to the nature of the church,
kuzingatia tu na asili ya kanisa,
the way the Lord created the church,
jinsi ambavyo Bwana aliliumba kanisa,
you know that he has to take the church,
unajua kwamba itabidi alichukue kanisa,
the certainty of his return,
ule udharura ugafla wa kuja,
the surety, the guarantee that the rapture must take place, the church must be taken,
ile hakikisho kwamba unyakuzi lazima utendeke, kanisa lazima lichukuliwe.
Because of the sheer nature of the church.
Kwa sababu ya asili ya kanisa.
When Jesus,
wakati ambapo Yesu,
was about to be crucified,
alipokuwa karibu kusulubishwa,
then they asked him, are you a king? Are you the king of the Jews?
Kisha wakamuliza, je, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi?
Then he told them,
kisha akawaambia,
that my kingdom is not of this place.
Ya kwamba ufalme wangu sio wa mahali hapa.
And then he says to you,
kisha anasema kwenu,
that you also do not belong to this place.
Kwamba nyinyi pia msiwe wa hapa.
So by the nature of the church itself, just the sheer nature,
kwa hivyo kwa asili tu ya kanisa lenyewe, asili ya kanisa tu,
you know that the reason we became saved, born again,
unajua kwamba sababu ambayo tuliokoka,
is that one day,
ni kwamba siku moja,
we may get out of here and go to where we belong,
tukapate kutoka hapa na tuende mahali ambapo ni kwetu.
So it is obvious that with certainty one day he will take the church.
Na hivyo basi ni bayana, ni dhahiri na hakikisho ya kwamba siku moja itatendeka.
And number two,
na jambo la pili,
we also know that according to the way God shows tremendous fidelity and faithfulness to his word,
ya kwamba tunajua jinsi ambavyo Bwana anaonyesha uaminifu kwa neno lake mwenyewe,
he shows unbelievable, unmistakable faithfulness to his word.
Anaonyesha ule uaminifu ambao hauyumbishi kamwe kabisa kuhusiana na neno lake.
You know that in his own word he has said he will come back.
Unajua kwamba kwa neno lake mwenyewe amesema kwamba atarudi.
So when he says certainly, certainly, laying certainty to this event will take place.
Kwa hivyo anaposema hakika, hakikisho, hakika yake ni kwamba tukio hili litatendeka.
This event must take place.
Tukio hili lazima litatendeka.
He uses the word certainly when he's describing how will to take place, that and we who are still alive will certainly not. So he's saying this event has certainty, has a guarantee.
Anatumia neno hakika, hakika yake. Kwa hivyo tukio hili linahakikisha kwamba litatendeka.
And so,
na hivyo basi,
just the faithfulness of the Lord to his word.
Uaminifu tu wa Bwana kwa neno lake.
We know that the Lord himself spoke about this day on many occasions.
Tunajua kwamba Bwana mwenyewe alinena kuhusu siku hii katika matukio mengi.
Sometimes he calls it the coming of the Son of Man.
Wakati mwingine anaita kuja kwake mwana wa Adamu.
And sometimes he says like a thief.
Na wakati mwingine anasema kama mwizi.
The coming of the Lord.
Kuja kwake Bwana.
And many other ways he uses to express that day in the Bible.
Na njia nyinginezo nyingi ambazo anazitumia kuelezea siku hiyo katika Biblia.
The Lord himself,
Bwana mwenyewe,
with his own words,
na maneno yake mwenyewe,
talking about that day that you are preparing for,
akizungumzia kuhusu siku hiyo ambayo mnajiandaa kwayo.
And so therefore you know,
na hivyo basi mwajua,
that if the Lord himself has spoken about this day,
ya kwamba ikiwa Bwana mwenyewe amenena kuhusu siku hii,
then the rapture of the church is not by the word of man, but by the authoritative word of God.
Basi unyakuzi wa kanisa sio maneno ya mwanadamu, bali ni maneno ya mamlaka ya Mungu mwenyewe.
And we remember too well
na tuwakumbuka vyema kabisa
that the same authoritative word of God
ya kwamba maneno yale yale ya mamlaka ya Mungu,
maneno yale yale ya Mungu ambaye yako na mamlaka na nguvu, the same authoritative word of God,
maneno yale yale ya Mungu ambayo yako na mamlaka na nguvu.
In the beginning there was no earth.
Hapo mwanzoni hapakuwa na dunia.
And there was no heaven.
Na kukuwa na mbingu.
And then,
alafu,
by God's own authoritative word,
kwa maneno ya Mungu yenye mamlaka na nguvu,
he said,
akasema,
let there be earth and heaven.
Wacha kuwepo na dunia na mbingu.
And he formed it.
Na kayumba.
First of all, full of water.
Kwanza kabisa ilikuwa imejaa maji.
And then he pulled the earth out of the water.
Kisha akatoa ardhi kavu kutoka kwa maji.
And now here we are walking on the earth.
Na sasa tuko hapa tukitembea duniani.
We are aware.
Tunajua.
Of the credentials.
Ya vile vipengee.
We are aware.
Tunajua.
Of the authority.
Ya mamlaka.
Of God's authoritative word.
Ya maneno ya Mungu yenye nguvu na mamlaka.
The guarantee.
Ile uthamana hakikisho.
That when the Lord spoke.
Ya kwamba wakati Bwana.
That let us make heaven and earth. Today we have the earth. I'm standing here and talking to you.
Ya kwamba wacha tutengeneze dunia na mbingu. Na dunia ikawa leo hii. Tuko hapa duniani na nimesimama hapa nazungumza nanyi.
That is serious.
Hiyo ni nyeti kabisa kabisa.
And that is the same God's authoritative word that says he will come like a thief and he will take you home. If I go to the Father, I will be back to take you that you also may be where I am. That is the same authoritative word of God that must be fulfilled.
Hayo ndio maneno yale yale yenye nguvu ya mamlaka ya Mungu ambayo lazima yatatimia, ya kwamba naenda kuandalia mahali na nitarudi kuwachukua. Maneno hayo lazima yatatimia.
Must be fulfilled.
Lazima yatatimilizwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is serious.
Hii ni nyeti kabisa.
Very very serious.
Nyeti kweli kweli.
So blessed people.
Hivyo basi watu wabarikiwa.
According to God's own authoritative word.
Kulingana na mamlaka ya maneno ya Mungu yenye nguvu na mamlaka.
That same God's own authoritative word.
Hayo maneno ya Mungu yenye mamlaka.
Said, let us form man.
Akasema wacheni tumumbe mwanadamu.
Let us create man.
Na tumumbe mwanadamu.
And form him from the dust of the earth.
Na tumumbe kutoka katika mavumbi ya dunia.
And breathe life into him.
Na kupuliza pumzi kwake.
And now look.
Na sasa tazama.
Today we are looking at each other here.
Leo hii tunaangaliana hapa.
God's own authoritative word.
Maneno ya Mungu yenye mamlaka na nguvu.
God's unfailing word.
Maneno ya Mungu ambayo hayawezi kuanguka.
That has said the Messiah is coming to take you home.
Ambayo amesema kwamba Messiah anakuja kuwachukua nyumbani.
The credentials of that word we know.
Sifa za maneno hayo tuwajua.
In the Bible.
Katika Biblia.
And that word never fails.
Ya kwamba neno hilo kamwe halianguki chini.
And so I told Sao Paulo.
Na hivyo basi nikaiambia Sao
Paulo. And Brazil.
Na Brazil.
That the words I've spoken here must be fulfilled. Must be fulfilled. Ya. Begin to prepare Brazil.
Ya kwamba maneno ambayo nimeyazungumza hapa lazima yatatimilizwa. Mwanze kujiandaa Brazil.
And I told them. That's why Kenya has been preparing non-stop. Because you know very well that that day will realize. And that even if you die before that day, then you take advantage. There is a favor, there is a preference that goes to those who die before the rapture. They go into the presence of God first.
Ya kwamba kuna kibali.
There's a preference.
Kuna kibali, kuna ule upendeleo kwamba wanashiriki kwanza.
Okay, hii ni mambo yako. Bwana amesema hapa ya kwamba wale ambao wataongojea Yesu kuja kunyakua kanisa alafu wafe watakatifu, wakufe kabla unyakuzi, kuna kibali fulani ambalo wale ambao wamekufa kabla unyakuzi wanayo kuliko wale ambao bado wako hapa. Kwa maana wale ambao wanafariki kabla unyakuzi wakiwa wanaongojea Yesu alafu wanafariki kwa njia moja au nyingine, wanaenda direct moja kwa moja mpaka uwepo wake wakati nyinyi bado mko hapa. You see that now?
Unaona hiyo sasa?
So there is a preference.
Kwa hivyo kuna kibali.
For those who die before the rapture.
Kwa wale wanaokufa kabla ya unyakuzi.
So it is a plus plus, gain gain, win win.
Basi ni nyongeza nyongeza, na kushinda na kushinda.
And that's why Kenya is the most blessed nation right now.
Sababu Kenya ndio taifa lilobarikiwa zaidi sasa hivi.
The nation that is preparing for the coming of the Messiah.
Taifa ambalo linajiandaa kwa ajili ya kukuja kwake Mesia.
Brazil, 3 out of 5 young men are transgender, they are gay.
Brazil, 3 kwa wanaume 5 wao ni mashoga.
Thank you, Kevin, for shaking your head. Yes, it is true. You cry, you become mortified when you hear this.
Asante Kevin kwa kutingiza kichwa chako. Unashtuka sana ukisikia hii.
So I just want to say this, that 3 out of 5, that's why we are tackling Brazil. We are laboring with Brazil because 3 out of 5 young men have changed into girls and they are longing for another man to take him home and marry him. My Lord, you can imagine what we are handling there.
Wanaume watatu kati ya wanaume watano ni mashoga, wamebadilishwa kuwa wasichana na wanatamani wapate mwanaume waoe wapeleke nyumbani.
It is very serious.
Ni nyeti kabisa kabisa.
Extremely serious.
Ni nyeti kweli kweli.
It is very serious.
Ni nyeti kabisa kabisa.
Kimani, sijavaa jacket nyeusi. Yeah. Sikuvaa nyeusi. So,
hivyo?
Yeah. You understand? Anasema hapana, mimi ni mjinga nafanya tu hivyo. Hapana. No, the Lord has just spent a lot of help on you to bring you wherever. So, very serious.
Nyeti kabisa kabisa.
He say,
anasema,
3 out of 5 young Brazilians, young boys, they long so much to become girls.
Wavulana watatu kati ya watano wanatamani sana kuwa wasichana kule Brazil.
Ni wa Kenya wanatamani.
Watatu kati ya wavulana watano wa Brazil wanatamani kuwa wasichana.
Wewe sema mimi nasema tu mambo sijaokoka. You cannot do that. So,
hivyo
3 out of 5 young men in Brazil are homosexual.
Wavulana watatu kati ya wavulana watano kule Brazil ni mashoga.
And then one time we had a meeting, a session.
Alafu wakati mmoja tulikuwa na mkutano, tulikuwa na awamu fulani.
In the parliament buildings.
Katika majengo ya bunge kule.
In Brazil.
Kule Brazil.
In Brasilia.
Kule Brasilia.
Then when I finished, and then this very senior lawyer who is also a senator walks to me.
Alafu nilipomaliza, yule wakili wa ngazi ya juu ambaye pia ni senator akatembea kuja kwangu.
And so,
hivyo basi,
and then he told me,
kisha akaniambia,
that the statistics also reveal that the remaining 2 are sympathetic to homosexuality.
Ya kwamba takwimu zaonyesha kwamba wale wawili waliosalia pia wanawahurumia.
Mimi nataka mtu ananitia naenda mbio mbio na mimi sitaki mchezo ya huyu jamaa. Mimi sitaki mchezo ya huyu jamaa. Mimi sitaki bwana gonge huyu. So, this is serious.
Hii ni nyeti kabisa.
The remaining 2, can you imagine, are sympathetic to homosexuality.
Hebu wazia kwamba wale wawili waliosalia pia wanawahurumia wale mashoga.
And then one time,
alafu wakati mmoja,
we had a meeting in the National Assembly inside.
Tulikuwa na mkutano ndani ya bunge la kitaifa kule Brazil.
This one was in the Senate, and then this another one in the National Assembly.
Hii nyingine ilikuwa kwenye seneti, alafu hii sasa ilikuwa kwenye bunge la kitaifa.
Which is called Congresso Nacional, which is their parliament.
Ambayo ndio bunge lao la kitaifa.
And then The one who was sitting next to me was a very senior chair of a parliamentary committee.
Yule aliyeketi karibu nami alikuwa mwenyekiti mkubwa kabisa wa ngazi ya juu katika ile tume katika bunge.
And so,
na hivyo basi,
I was telling him, I said, we need to address this matter of homosexuality in this country because the judgment of God is coming.
Nilikuwa namwambia kwamba inabidi tushughulikie swala hili la ushoga katika taifa hili la Brazil manake hukumu ya Mungu inakuja.
And so,
na hivyo basi,
then I told him, 3 out of 5, God must judge this country.
Nikamwambia watatu kati ya watano lazima Bwana atahukumu taifa hili.
Then he said,
kisha akasema,
okay, you need to add there,
unahitaji kuongeza pale,
those who are lesbians,
wale ambao ni walawiti.
So you can imagine why we are struggling with Brazil.
Kwa hivyo unaweza kuanzia ni kwa nini tunangangana na Brazil.
And so that's why I told the senior most clergy there.
Na hivyo basi ndiposa nikawaambia ule ukuhani wa ngazi ya juu sana kule.
That there are 2 choices.
Kwamba kuna uchaguzi mara mbili.
I can choose to judge you now.
Naweza kuamua kwa hukumu sasa.
And strike this nation of Brazil and tumble down the buildings.
Na kuligonga taifa hili la Brazil na kuangusha majengo.
The way somebody who is the next translator be on standby. Who can move faster? Me, I don't have time. So I can tumble down these buildings the way I did in Chile, I did in Haiti, I did in Mexico.
Ninaweza kuangusha majengo ya jinsi nilipofanya kule Chile, kule Mexico na Haiti.
Or
ama,
you choose repentance now.
Muchague toba sasa.
You choose repentance now.
Muchague toba sasa.
And choose revival.
Na muchague ufufio.
And go the way that Kenya has gone.
Na muende ile nchi ambayo Kenya imeiendea.
And so,
na hivyo basi,
in that last meeting, I need to finish.
Katika mkutano huo wa mwisho nahitaji kumaliza.
With the clergy,
pamoja na ukuhani,
in Sao Paulo,
kule Sao Paulo,
I told them this.
Nikawaambia hivi,
please go and call this nation to repentance.
Tafadhali endeni mkaliitie taifa hili kwa toba.
Because number one,
kwa sababu jambo la kwanza,
the judgment of God is coming.
Hukumu ya Bwana inakuja.
And I walked there.
Na nikatembea huko.
In front of them. But somebody, Michael, can you handle that noise once for all? What's the big deal? We are alive. And so,
na hivyo basi,
I walked in front of them.
Nikatembea mbele zao.
And I, as I walked, I squelched my feet. Chwa, 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 chwa. And I said, the squelch of my feet have been heard in this land.
Na basi nikatembea na hatua za miguu yangu.
Nikatembea mbele za mimi nimechoka sana na watafsiri ambao wajaokoka. So somebody just help me to translate the word of God.
Nikatembea na hatua zangu kwa mbele zao na nikawaambia kwamba mmesikia hatua za miguu yangu katika taifa hili.
The squelch of my feet have been heard in this land.
Hatua za miguu yangu zimesikika katika taifa hili.
And I said number 2.
Na nikasema jambo la pili.
The words I've spoken here about the return of Christ must be fulfilled.
Maneno ambayo nimeazungumza hapa kuhusu kurudi kwa Kristo.
Ambao nimezungumza kwa taifa lenu. Nime. Somebody take over. Hilda is not even here, I'm shocked. If you take off from him, I'm kicking him out through the door.
Maneno ambayo nimezungumza katika taifa hili kuhusu kukuja kwa Mesia lazima yatatimilizwa.
And that's why.
Na hiyo ndio sababu.
I brought to them the certainty, the guarantee that the rapture must take place.
Niliwaletea uhakikisho ya kwamba unyakuzi lazima utatendeka.
And I said,
na nikasema,
because it's the Lord's own word.
Kwa sababu ni maneno ya Mungu mwenyewe.
And the Lord is faithful to his word.
Na Bwana ni mwaminifu kwa neno lake.
And number two.
Na jambo la pili nikasema,
because it's the Lord is also faithful to his righteousness.
Ya kwamba Bwana pia ni mwaminifu kwa uhaki wake.
Because if you go to the Bible,
kwa sababu ikiwa utakwenda kwa Biblia,
in the book of Genesis 19, and you see how Lot and his family were being rescued from Sodom.
Ukienda kitabu cha Mwanzo 19 na uone jinsi ambavyo Lutu na mke wake walikuwa wanatolewa kuondolewa Sodoma.
Na familia
yake.
Familia yake. If you see the way Lot and his family were being rescued from Sodom and Gomorrah.
Ya kwamba ikiwa utaona jinsi ambavyo Lutu na familia yake walikuwa wanaokolewa kutoka Sodoma na Gomora.
The Lord took them out of that fire.
Bwana aliwatoa katika huo moto.
And they said, no, you see, let us go to these other Zohar, it's smaller. They said, okay, you reach there quickly because my righteousness demands that I separate thee from these ones before slaughter.
Na wakasema kwamba waende huo mchi ulio kwa karibu wa Zohari. Na akasema muhakikishe mwefika huko kwa sababu uhaki wangu unadai kwamba lazima ni waokoe wenye haki kabla sija hukumu.
And he said,
na akasema,
you must reach up there because I can do nothing until you reach up there.
Lazima mfike pale juu manake siwezi kufanya jambo lolote kabla mfike huko.
And then he pulled them out.
Akawavuta nje.
If you ever get a chance to read the book of Genesis 18 verse 25, Abraham is talking to the Lord.
Ikiwa utawahi pata nafasi usome kitabu cha Mwanzo 18:25, Abraham ananena na Bwana.
He says the following, verse 25.
Anasema yafuatayo mstari wa 25.
Far be it from you.
Hilo naliwe mbali nawe.
To do such a thing.
Kufanya jambo kama hilo.
To kill the righteous with the wicked.
Kuwaua wenye haki pamoja na waovu.
Treating the righteous and the wicked alike.
Kuwatendea wenye haki sawa sawa na waovu.
Far be it from you.
Iwe mbali nawe.
Will not the righteous judge of the earth do right?
Je, mwamuzi wa dunia yote hatafanya lililo sawa?
So,
hivyo basi,
because of the way God is faithful to his righteousness,
kwa sababu ya jinsi ambavyo Bwana ni mwaminifu kwa uhaki wake,
you know that the rapture must take place before we strike the earth with the tribulation.
Mwajua kwamba unyakuzi lazima utendeke kabla tuikonge dunia na dhiki.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's what I was telling the pastors there before I left.
Hicho ndicho ambacho nilikuwa naambia wachungaji pale kabla niondoke.
The very blessed view that I met, the senior most clergy that I met in Sao Paulo before I left, I told them, these are my final instructions for this country.
Wachache baadhi ya ukuhani wa ngazi ya juu waliobarikiwa niliokutana nao Sao Paulo kabla ya kuondoka, haya ndio maneno ambayo niliwaambia.
I said,
nikasema,
the judgment of God is coming.
Hukumu ya Bwana inakuja.
And the rapture of the church, the Messiah is also coming.
Na unyakuzi wa kanisa, Messiah pia anakuja.
His words I have spoken in the land of Brazil must be fulfilled.
Haya maneno ambayo nimeanena katika taifa la Brazil, lazima yatatimia.
That's what I told them.
Hicho ndicho nilichowaambia.
And I justified. I said, because of the way God is faithful to his righteousness, he knows how to save the righteous while he judges, or he keeps the wicked for judgment.
Na nikadhibitisha jinsi ambavyo Bwana yeye ni mwaminifu katika uhaki wake, anawaokoa watakatifu kabla ya kuleta hukumu yake.
That the Lord should take the righteous you that have believed in him, you have changed your lives, and mix you the wicked and put you all to the same sword? Is that possible? No. The Lord to take you that have been faithful, you change your dressings, you change your ways, you change everything, you began to worship him faithfully in holiness, and then to take you and mix you the wicked and put you to the sword? No! Because of God's faithfulness to his righteousness, he must take you into the kingdom of God first. Kwa vile Bwana ni mwaminifu sana kwa uhaki wake, inamubidi, inamulazimu ya kwamba sasa wale ambao ni wake na ni watakatifu lazima awatenganishe na waovu, ndio sasa apeleke watakatifu mbinguni kwenye usalama pale kabla ajachinja wale ambao ni waovu. Na akasema iwe mbali kwake kabisa kuchanganya wale watakatifu ambao wamevumilia miaka nyingi vile mmevumilia, awachanganye pamoja na waovu ambao walijekeli Mungu, wakambiaki Mungu, awachanganye pamoja, ni wakuwachinja pamoja. Haiwezikaze kamwe, haiwezikani kabisa. It will not happen.
Haitatendeka.
It will not take place.
Haitatendeka.
He will not combine the righteous with the wicked and put them to the same sword.
Hawezi kuwachanganya wenye haki na wenye waovu na kuwaweka kwa ule upanga mmoja.
So this is what I told the church in Brazil, in Sao Paulo, before I left.
Hichi ndicho macho niliambia kanisa kule Sao Paulo, Brazil, kabla niondoke.
That the rapture must take place.
Ya kwamba unyakuzi lazima utatendeka.
By the very nature of the church, even the name ecclesia, meaning set apart, separated out for God, separated from the world.
Kwa asili yenyewe ya kanisa, hata kutokana na neno ecclesia, kwamba limewekwa kando, limetengwa kutoka kwa dunia.
Hata ukizingatia jina ambalo Bwana alipea kanisa, alipea jina ecclesia, manake wametenganishwa na dunia. Yo manake nyinyi ni wake Mungu, lazima nyinyi ni wa mbinguni, sio wa hapa. Hallelujah.
Hallelujah.
So very serious.
Hiyo ni nyeti kabisa kabisa.
And I told them.
Nami nikawaambia.
That God is faithful to his righteousness.
Kwamba Mungu ni mwaminifu kwa uhaki wake.
And so.
Na hivyo basi.
The rapture must take place.
Unyakuzi lazima utatendeka.
Because the executioners, the ones that execute the wrath of the Lamb, are already here and they are already doing it.
Kwa sababu watekelezaji wa ghadhabu za mwana kondoo tayari wako hapa na tayari wanaitekeleza.
And so for you.
Na hivyo basi kwenu ninyi.
Wonderful you.
Nyinyi wa ajabu.
Faithful you.
Nyie mlio waaminifu.
Beloved you.
Wapendwa nyie.
Must be taken into glory.
Lazima mchukuliwe katika utukufu.
God must do that.
Mungu lazima atende hiyo.
And he says.
Na anasema.
Let us prepare, the Messiah is coming.
Hebu tujiandae, Masihi yuaja.
Because God is faithful to his word.
Kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwa neno lake.
And faithful to his righteousness.
Na mwaminifu kwa uhaki wake.
And the Messiah is coming.
Na Masihi anakuja.
So that is the message I gave Brazil and I give unto you. But because I love you too much, Kenya, I've released eternal blessings of eternity in your lives. Eternal blessings of eternity inside your lives. That the Lord will provide for you during this time when there is economic hardship. You will have abundance and 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 abundance a trillion times.
Ya kwamba Bwana atawatualia
wakati uchumi ni ugumu kama hii. Nimeamurisha na ulimi wangu wa kiunabi, ambalo neno lake ni neno la Jehova mwenyewe, ambao neno lake haijawahi kuanguka chini, ya kwamba wakati wa ugumu wa uchumi wakati huu, Bwana atawatualia, atawajaza, atawafurisha milele na milele na milele na milele, mara trilioni, ndio dunia nzima ipate kujua ya kwamba I have loved you. Mimi Jehova nimewapenda, asemaye Bwana.
Ndio dunia nzima ipate kujua kwamba mimi Jehova nimewapenda, asemaye Bwana.
Hallelujah.
Hallelujah.
Repeat this prayer.
Rudia ombi hili.
Mighty Father. Today I repent. Baba mkuu, leo ninatubu. And I repent from all sin. Ninatubu dhambi zangu zote. And I ask you, my Father, to come right into my heart now. Na nakusii Baba, ya kwamba ukuje moja kwa moja mpaka ndani ya moyo wangu saa hizi. I am receiving you, Jesus. Ninakupokea ewe Bwana Yesu. Deliberately. Kimasudi. Right now. Sasa hivi. In my heart. Moyoni mwangu. As my Lord. Kama Bwana wangu. And my Savior. Kama Mwokozi wangu. My Lord Jesus, prepare me for eternity. Bwana wangu Yesu, niandae kuhusu ufalme wa milele. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. For me, mimi, I am born again. Nimeokoka. Hallelujah.
Hallelujah.
That is what I told them in Brazil.
Hicho ndicho nilichowaambia Brazil.
That the judgment of God is coming against homosexuality in Brazil.
Ya kwamba hukumu ya Mungu inakuja dhidi ya ushoga kule Brazil.
And that the Messiah is also coming.
Na ya kwamba Mesia pia anakuja.
That now they have a choice.
Ya kwamba sasa wako na uchaguzi.
Either to choose repentance and revival.
Aidha kuchagua toba na uvuvio.
Or to choose the wrath of God.
Ama kuchagua ghadhabu ya Mungu.
That when they choose repentance and revival.
Ya kwamba wanapochagua toba na uvuvio.
They will be like Kenya.
Watakuwa kama Kenya.
And they will be headed directly into heaven.
Na watakuwa wanaelekea moja kwa moja mbinguni.
But when they choose the wrath.
Lakini watakapochagua ghadhabu.
They will be struck down.
Watagongwa chini.
And they will end up in the lake of fire.
Na watamalizia katika ziwa la moto.
That is what I said before I left.
Hicho ndicho nilichosema kabla niondoke.
And for you Kenya, I bless you eternally.
Na kwenu Kenya nawabarikia milele.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
So shall it be, amen.
Na hivyo ndivyo itakavyokuwa, amina.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Powerful vigelegele hapo. Nimekubariki milele. Nimekubariki na umilele.
Nimekubariki
umilele wake Jehovah.
Umilele wake Jehovah.
As I live now.
Ninapoondoka sasa.
In 1 minute I'm leaving.
Kwa dakika moja naondoka.
Everybody, I am worshiping the Lord.
Kila mtu ninamwabudu Bwana.
Violin, stay out. Thank you, Lord. Mighty. Yes, Lord, you are so mighty. You raise cripples, you put them back on their feet. You raise cripples, you put them back on their feet. And from them you take glory. The latter final glory you take from the wasted ones of this world. For sure you are a mighty God. You are a mighty God. We worship you, Lord. Mighty. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bow to Him. Everybody, let us worship, beginning with the daughters of the Lord first. That is powerful, even higher. Daughters of the Lord alone. The gentlemen, let's take on this thing now. Gentlemen, one more time. Hallelujah. Everybody together now. Let's take it up now. Bless you. Thank you. The Messiah is coming. I love you, the love of Christ. I want to say that of all the nations, for now, before I end up in Israel, I have come home. Bona bariki sana. Now the cripples will get up and walk away. The blind will see. The deaf will hear. The mute will speak. Paralytics walk. HIV healed. Spinal cord injuries. Those with diabetes. Hypertension. Leukemia. Cancers. Tumor. Bleeding disease. Every single condition under the sun. I have declared finished. Finished. Thank you. Jesus loves you. So do I. I know I'm on my way to Venezuela now. The Lord already took me into heaven. And he gave me a bunch of leaves of the tree of life. And he said, these are for the healing of the nations. Go and prepare the way for the coming of the Lord. And then I saw the flourishing of those leaves in Venezuela and Kenya.
Hallelujah.
Thank you.
Asante.
As we leave now,
tunapoondoka sasa,
they will sing Kama Sio Wewe by Beryl Okoth. You will sing it as we are leaving. Thank you so much. The Lord bless you. Indeed. Thank you. Todaraba. Todaha very. The Messiah is coming. Prepare. Thank you.
Messiah, you are Jamuchi and I. Asante.